nipoze boy kiboko.
Siku niyo kuona, nikasema afadhali, no gondwa nitapona, nimemuona dakitari.
Nilidhani nimepata,
kumbe nimepatikana,
kendo wangu ni rafiki,
kanipiga dana dana.
Alimponwa moyo nanumsa,
alimponwa moyo nanitisa,
alimponwa moyo nanumsa,
alimponwa moyo nanitisa.
Alishika mama,
shika,
shika,
shika baba,
she have